njagala kwetyo wemba nawe ekipimo omukwano gwambukana Sobokera mbalimba ngai tuokera ganya lulimi lutya bebata somo bobatu sombo tinamwe mumuli mise munyumye oba mugamba ndyali alumonde babo bagambe batekeze mululimi lwonna bona bakakase ensonga kamba kukwase Bayomba, bagamba, mbwera mbalimba Dabo bagambe, batekeze Mululimi lwonna, bona bakakase ensonga Kamba kukwase, kenyini obagambe Kubanga bayomba, bagamba
You like that?
Jay Cho!